coachingsathi.com.
Bado hatujafika huko njiani kuna vita subira itahitajika shida mitiani binadamu tumeumbiwa na mapenzi ni burudani toka enzi tuliambiwa umeleta furaha kipindi cha mashaka moyo ulipa kwa mika umeutaka sasa
sababu sina sina sababu nikiulizwa nimependa nini sina jawabu
ni wewe wako boda boda
boda boda
popote tutatembea
boda boda
oh tulipia fare
boda boda
foleni utongojea
boda boda
Nakukamatia juu na kukamatia chini Watu wote najua na kukamatia mimi Wanafiki wa mbea watakamatia nini Acha wende watu wonge situkamatie dini Story za mapenzi situnafaa Washa semaga mengi miaka katha Na bada tunatrain de usiku na saa Sisi uko na mnyamwezi kibana ba Kibana ba
Habibi ye Siri ndogo ndogo nifichie Kama nikikosa niambie Na nikipatia unisifie Nisifie baby
Habibie Siri ndogo ndogo nifichie Kama nikikosa niambie Na nikipatia unisifie Nisifie
Sababu sina Sina sababu Ikiulizwa nimependa nini Sina jawabu
Sijue mimi sijue Yue wako boda boda
Boda boda
Boda Popote tutatembea
Boda boda
Tongo yeah